kmusicpromos.com.
Hey, all the way from Chilul. Papa ni Jinx. Yeah. Let's get it. Mama bichi tila fame, dalama sendeza tila thumb game. Bizi kupanga upu wa street, you know that we gain fame. Bwati kufake mulene, mebunga chinze konze. Osankala saka paru saka nigga put your head in the game. Mama bichi tila fame, dalama sendeza tila thumb game. Bizi kupanga upu wa street, you know that we gain fame. Bwati kufake mulene, mebunga chinze konze. Osankala saka paru saka nigga put your head in the game. Straight to the point, sini kupita na mumbari no. City vichitila fame kuno. Zafu nkodi pile potamba show iwe mbela kuno. Back then, I used to do it for TV. Apa manja nipishana na mafifi. Small body big engine, call me Bruce Lee. Full to manjeli, you can't catch me, self-made boss. I make a budget before I invest in inga pangelos. Wakamba bati kuchila commentator guy. Lekati kufake papozi, ngati sinkani ya business. Apo nishine siniza yaka makozi. So well non store. Kafunse pa switch, everybody knows. Bizi kukamba pa fame game. Na inyamu dila pa shoda. Out of stock, zoni funa go order. Keep on winning so that tukazi zonda. Sunga ni kwese pangs. Boni pezo za funi katopa mnote sema. Pani na chita advance. Kansi, bayo boni pasa chance. Mama bichi tila fame. Dalama sendeza tili thumb game. Bizi kupanga upu wa street. You know that we gain fame. Bwati kufake mulene. Mebunga chinje konze. Osankala saka paru saka nigga put your head in the game. Mama bichi tila fame, dalama sendeza tili thumb game. Bizi kupanga upu wa street, you know that we gain fame. Bwati kufake mulene, mebunga chinze konze. Osankala saka paru saka nigga put your head in the game. Bizi kupanga ma memes, ati Jinx 30 feet. Unuza dieni baza katipangila ring, suza kapunda I quit. Nilipachila ile bizi kupepika dream, that's why I can never quit. Aze superstar nishana na usiku apa zinambo tiziva na mfuit. Oh please, si safe, aya ni machiki. Sini je wa munga nyama ibis. Nikali ni vazungurusa mitu munga kama no mwa mwachi biki mozi. Kufa pa biti ni ngozi, mdama mufake pa mozi. Jinx ni semu na onyo ni try to kamini kuchosa misozi. Ine nifuna ma shows, iwali bizi kufuna ma hose. Boy, chenjeli sukari boja mafudu ni Toyota. Chapa mapoti hoes into a dripper with no cash. Sunga chite na advance. Osa yesa kunishaye nilo. Zada buwako lupa balas. Mama bichi tila fame. Dalama sendeza tili thumb game. Bizi kupanga upu wa street. You know that we gain fame. Bwati kufake mulene. Mebunga chinje konze. Osankala saka paru saka nigga put your head in the game. Mama bichi tila fame. Dalama sendeza tili thumb game. Bizi kupanga upu wa street. You know that we gain fame. Bwati kufake mulene, mebunga chinze konze. Osankala saka paru saka nigga put your head in the game.
Exclusive from ckmusicpromos.com.